sohlala sithejikade engitsacheza utshele bonke labantu sangizodlala sithengeka kasohlala sithejikade zothandalana sizoshikishalana sizothandalana hayi sizothandalana
Sizothandalana